He who finds a wife finds a good thing.
Bibisha pete, mambo isha stete, panachanda fisha pete, wazi kwa wazazi. Panachanda fisha pete, wazi kwa wazazi. Aarusi, 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 aarusi. Baby leo kweli siku yako, nidhamini nikufishe pete. Kwanza vile unavyovikata, mwendo wa maringo kakinyonga. Basi basi kata mpaka chini, tabasamu leo siku yako. Basi basi kata mpaka chini, tabasamu leo siku yako. Aarusi, 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 aarusi.
I beg baby me, I want to marry you. Give you my heart and my love, cause you're beautiful. Me and you, we go to buy for honeymoon. Buy you what you want, I go buy you a Lamborghini. Najua unanipenda sisiri, sijui hata unanitakia nini. Lakini moyo wangu ushakiri, ni wewe tu nayependa kia mimi. And I will take you home to see my mama. I'm serious with you, this is my drama. Mafisi najua watameza sana. Yes bana, na watasema sana. Arusi tunafanya tufanye,
tunafanya
keki tunakata tukati,
tunakata
arusi tunafanya tufanye. Lazima leo wajue ati wewe wanani.
Arusi, 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 arusi. Keki kata, kata, kata keki kata, nishe na mi. Kata keki kata, ikata, kata keki kata, nikuishe na mi.